姐姐，三 drinks 你会 sip， 几多苦瓜加味 ，sip a sip a 你微微吐 ，girl 你微微吐 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 ，sip a sip a， 哈巴里亚哥 sip a。Na ito Santrix sana mina kutaka Toka nilipo kuona Roho yangu ili kupenda Na sita 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 Na sito kuwacha Kwangu we sita kataka Ni wetu nataka Misi pretenda Benzi tele takupa milele daima Misi pretenda Benzi tele takupa milele Sipa sipa ni wewe tu Girl Ni wewe tu Sipa sipa ni wewe tu Ding tutafanya Na wote waliongea Taka 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 Watashtuka Umwaka Umwaka Kawe ding tutafanya Na wote waliongea Taka 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 Watashtuka Umwaka Gimia 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 bubble Gimia 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 whiz Gimia 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 bubble When you shake up your whiz Please vibrate Me want ya, me want ya, me want ya bubble. Me want ya, wind up your waist. Me want ya, me want ya, me want ya bubble. When you shake up your waist, please survive, breathe. Sip a ni wewe tu, girl. Ni wewe tu. Sip a sip a ni wewe tu, girl. Ni wewe tu. Sip a sip a ni wewe tu, girl. Ni wewe tu. Sip a sip a ni wewe tu. Sipa sipa ni wewe tu Girl Ni wewe tu Sipa sipa ni wewe tu Girl Ni wewe tu Sipa sipa ni wewe tu Girl Ni wewe tu Sipa sipa ni wewe tu Girl Ni wewe tu Sipa 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 Sipa, sipa, sipa.